Yamehla mbonile enhliziyweni imthandile, umlomo uyahlule ukuchaza lolu daba.